kucheka au ndo umeelewa tayari? Ah,
a control boy then ya no
call my phone. Anytime you need me, call my phone. Call my phone. Anytime you miss me, call my phone.
Call my phone.
Oh, checky, bestie, mambo fiti, bestie, 20 outi. Nataka kulewa nawe. Nataka kupewa nawe. Nataka kulewa nawe. Nataka kupewa
kulewa nawe. Call my phone when you need me. Kwele game ya juice and now you miss me. Atakiwa kila siku, kila wiki. Minta kupa mapenzi tu mana niko fiti. Yeah, hasta la vista, wendo mama sita. Sema nini unakunywa kama bias na wakika. Toka bongo paka na ego menishika. Ilo shape lips macho kama unanita. Pako game over. Kifupi nimekufa nimeoza. Nona jua kuna turn on. Okini miss, just call my phone like
Call my phone.
Oh, checky, bestie, mambo fiti, bestie, 20 out. Nataka kulewa nawe. Nataka kupewa nawe. Nataka kulewa nawe. Nataka kupewa.